Mumaulira mala ministry y'obulamu esitukiddemu okunogera eddagala embeera y'omujjuso gw'abalwadde ba kkookolo abafunira obujjanjabi ku Uganda Cancer Institute e Mulago. Farida Bongole musasi waffe alina ebisingawo.
Ng'abantu abatawanyizibwa ekirwadde kya kkookolo balajanula embeera eri mu woodi ya kansa ssaako n'omujjuzo guliyo wamu n'abo abava ebweru okufuna obujjanjabi okulemererwa olw'embeera y'ebyenfuna nga n'abamu bali mikwano gyabwe gye basula ate abalala makanda bagateeka omulago ogw'woodi ez'enjawulo ye minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nti woodi ey'emyaliro 8 eri mu kuzimbibwa e Mulago eyakugibwawo essaawa yonna ssaako n'okuteeka kansa centers mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuyamba mu kukendeeza ku mujjuzo n'abo abava mu bitundu ebyo.
Tuli kugezaako kulaba nti tuzimba wadi ya levels nga 8 ijja kusobola okukendeza ku mujjuzo mu wadi naye ku Cancer Institute embeera yajja ng'eterera ate tuline kukola kye bayita regional cancer centers already ya guru yaggulawo tusuubira okubeera nenda Arua Mbale ne Mbarara. Already Mbarara ekora ne Mbale abantu basobola okufuna obujjanjabi kyo kigenda kukendeza kwaba bajja wano ku Cancer Institute.
Bire bijjidde nga bangi kubatawanyizibwa ekirwadde kino embeera ebayinze nga n'abawerako bavudde ku bujjanjabi olw'obutaba na nsimbi zibaleeta mu ddwaliro kufuna bujjanjabi ekintu nno ekyobulabe.
Transport entawaanya okudda mu ddwaliro kale eddagala balituwa naye tolinawo osula ng'oli Kampala tolina ky'olya sinalemererwa okkomawo.
Nze nava mityana ndwala kansa wa pankriasi nsulawa mukwano gwange Kalerwe natandika obujjanjabi omwaka oguwedde tisimenti naba kugwayo baagala nkole sikaani sirina sente zikola sikaani 500 sirina sente z'okulongoosa nina abaana 6 batudde wakati basoma nsaba gavumenti eyambeko ku bitongole ebino ebituyambako ffe abalwadde ba kansa kitongole nga kya ukaso ekamwokya
bali bekukadde n'ab'enganda zaabwe be bagamba nti mukadde kano babeesambye omuli n'okubasasula
aba ukaso bankyaliranga ne banyambako ne boogera ne famire yange naye kati sikyabalaba ate nga sikyali na mirimu gyambi
kata wange yafa famire yange tennyamba kuba yamanya nti nalwala kansa olw'okubira essimu ajjako bujja saagala kumanya binkwatako
ye akuli ekibiina ekiyamba okubudaddala abakyala abatawanyizibwa ekirwadde kino Gertrude Nakigudde alina byannyonnyodde n'obulumi abakyala bano bwe balimu.
Tekikyasobola kutuuka ku abo abeetaaga obuyambi bwaffe naddala abo abalwanagana n'ekirwadde kya kansa abatuvujjirira obuyambi bwakendeera olw'ebyo ebiriwo mu nsi abalwadde bano tebafuna kubudaabudibwa kumala ate era omulwadde batabudaabudiddwa tamalaayo bujjanjabi tulina obweraliikirivu bungi.
Wabula omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona alina byannyonnyodde era n'abagumya
naye olina okumanya nti Cancer Institute abantu bajjayo kubanga beenyumiriza mu buweereza bwa Cancer Institute bwewawa ate njagala kutegeeza nti bamaze n'okukola bone marrow transplant y'okusooka so tusuubira nti abalwadde tebajja kuba nga bagenda okufuna obujjanjabi oba okufuna bone marrow transplant mu nsi endala so ekyo ky'amaanyi nnyo tulina okwenyumiriza mu institute yaffe eya kansa.
Pressure 9 CBS Emmanduso ze Farida Bongole mu Kampala.